And although it encountered some legal obstacles,
inkastoo ay wajahday caqabad sharciyeed,
I say again today that BBI is just a dream deferred.
Waxaan maanta mar kale leeyahay, BBI waa unriyo dhinac la isaga dhigay.
One day, someday, it will happen.
Maalin mar un way jiraysaa.
Because just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation.
Sababtoo ah, sida dalka unan u xamili karin laandheernimo qabiil iyo kala saarid ayuu si la mid ah u qaadi karin matalaad aan cadaalad ahayn oo la weeciyey.
This is a design defect and we must fix it.
Waa saameyn ku talagal ah, waana qasab inaan xallino.